Baba wethu asezulwini, leyo kuyinhloso yethu kulobu busuku, sibuthene ndawonye ukuba kuphela sikholwe nje, sikholwe iNkosi uJesu. Ukhona labo lapha kulobu busuku abagulayo nabahluphekile, futhi sinikele inkonzo yethu kulobu busuku ekuphilisweni kwabagulayo nomzimba ophukile. Manje njengoba umculo esanda kucula nje lelo hube elimnandi, uJesu wayesefika kwangathi ungafika enkundleni wenzele thina kulobu busuku iNkosi, futhi uphilise wonke ohluphekile, futhi ngeke kube khona umuntu obuthakathaka phakathi kwethu kulobu busuku. Sibekhona Nkosi, futhi usisize njengoba sibuke ezwini manje ukufumana ukukholwa kwenele kwaleli hora. Sikucela egameni likaJesu, amen. Zingabani na? Kukhona izibuko zamehlo lapha, umunye olahlekelwe yizo, futhi zitholakala endlini yokukhonzela. Uma noma ubani, uma kungezakho awu, zilapha emsamo wepulpiti. Manje ngiyazi ukuthi abaningi bayasebenza futhi bafanele baye ekhaya kuse-eli, futhi ngakho angizi ukukhuluma isikhathi eside kakhulu. Bese-ke ngiba nomugqa omkhuleko ukukhulela abagulayo. Lokho kunginika ithuba lokubamba abanye phakathi abaphuthumayo akade besekameleni nje. Ngibabambe nje manje ngabambi kokuthi ngingene nale ntambama. Abanye babo kusobala esimweni esibi kabi futhi uyadlova, futhi kade ngishaya izincingo futhi ngikhulekela abagulayo. Ngibona isandla seNkosi yethu uJesu siphilisa abagulayo nabahluphekile ukuthi nje umangalisa kanjani. Manje asejwayele kakhulu njalo kungena kulezi zinkonzo zokuphilisa, ngoba ngokuvamile simoya ongcwele uyofika khona nje uma kukhona udawula ukuthi umayo, bese uluveza ubalo ngokukhulu kushesha, bese uyakucaphuna, bese usho ukuthize ngakho. Bese-ke kuba yikho konke okunye kwakho, ngani sivele nje mhlawumbe kulutho lubi kakhulu, ngakho sivele sikwedlulise nje. Futhi ngicabange ukuthi ngokuba lapha kabili namhlanje kufanele ukuthi sinikele inkonzo yodwa kube umkhuleko wabagulayo. Ngiyakholelwa ekuphilisweni kwabagulayo, ngikholwa ukuthi kungumyalo weBhayibheli. Ngeke sakushumela lokho ngaphandle ivangeli ligcwele, ngaphandle kokubandakanya lokho. Manje kunokwenzeka, angikazi kwamanje, angikashayele ekhaya kwamanje kulobu busuku. Kungathi akwenzeka ukuthi ngesonto elizayo ngiyobe sengiqedile lapha, futhi uma ningezwa kithi kuleli viki, uma uBhili engalisizi uzokwazi kamuvanyana evikini. Uma ungakuzwa khona-ke sizoba lapha futhi ngesonto elizayo, ngoba lokho kuninika usuku lwabasebenzi nebo ukuba niphumule, futhi ngakho noma ukuba niye ekhaya ngalo niyabo, futhi ngakho sizozama iNkosi ithanda. Manje awu, uma ningezwa ngicabanga ukuthi uBhili uninika ikhadi noma nitshele ngezinkonzo ngenye indlela. Ngakho uma enganibizi khona-ke ngibuyela leli sonto elizayo elilandelayo. Uma mfowethu Neville kulungile enye yezinkonzo, oh lokho kuhle. Uma noma ubani efuna ukwazi lo Collins omncane lapha, futhi ngezikhathi zezimpawu eziyisikhombisa odokotela babetshela lowo mfana omncane enemfiva yomfehlane ukuthi wayedingeka lale ngomhlane bese phuza ngesishubhu, kwakuyilokho-lokho-ke. Futhi uyise nonina bamletha ekhaya, base bemhlalisa ekameleni, bamkhulekela neNkosi uJesu yamphilisa ngokuphelele kakhulu. Wabuyela esikoleni nezikhulu ziyababiza ukuba bangene mayelana nakho. Ngakho babiza udokotela oyizipesheli owayemlindile, futhi akakholwanga yini njengaleyo, futhi bamehlisa umfana ukuba azohlolwa, futhi wayephile saka futhi esindile. Ngasekuthi-ke uJesu wafika amandla omlingi ephulwa-ke. Ngiyazi into exakile, bengizocela omunye ukuba kuthulele lo culo kulo busuku, futhi ngenkathi ngikhonzisa ekamelweni lapho naku kufika omunye licula kakhulu lapha, uJesu wayesefika ukuba lelo liculwanga. Bengizocela omunye licule ngaphambi kokuba ngikhulume kulo busuku. Ngakho usebenza zonke izinto ngokuyikho. Manje abaningi benu bazobe belindile ngale kuze kube sekuseni, unebanga elide ezolohamba, futhi ngiyawuthasela lo mzamo. Abanye benu bazoshayela bekhaya kulobu busuku, ngoba nifanele nihambe niyosebenza sekusile ekuseni, futhi ngiyazi kulukhuni. futhi manje ke uma ngicabanga futhi ngibone lokho ngithola amalumbo futhi niyazi ngithola kushintsha kwenhliziyo ngifika endaweni lapho okungitholayo yilapho ngifika khona kulawo malumbo uma sengisebenze konke kwaze kweqa noSathane ufika ngitshele ngani ngekho kunekelelayo awunamngani ngempela ezweni uyabo futhi ukuze kumbulane ngikomekile kulingweni niyabo ngifanele nginqobe lokho bese kuthi ke uma ngibheke muva bese ngibone into enjengalena ngiyibheka ngiyibuyisela ngqo ebusweni bakhe bese ngithi uthini ngalokho na lokho kuyangisiza ukuba nginqobe uthini ngalokho na njengomngani wami othize ehlezi emhlanganweni lapha kwakukhona isizwe sasigodisinge uhlobo lwelo sizwe sasigodisinge singakholelwa ukuphiliseni ngokukankulunkulu siza kulo mfo osemncane maduze sasesithi kuye leyo nto abayishumayelayo lapho ngaloko kuphilisa ngokankulunkulu akukho lutho kuyo leyo ndoda ihlale eKentucky eduze impela kwesifazane omdala ngenkathi sise-Acton Campgrounds owayebulawa umdlavuza lo dede wabo wafika emhlanganeni ngalobo busuke neduke esikhwameni sakhe semali ayelithathile noma ongcwela umbizo wesifazane emuva lapho futhi ngangakaze ngibe kulelozo ngaphambili futhi wamtshela ukuthi waye neduke esikhwameni sakhe semali ayenalo lapho ayelithathe ekhaya nodede wabo wayephezulu enqinqimeni oluthize lapho ebulawa umdlavuza wesizwe udokotela esemdelile futhi ngathi hamba ubeke iduku phezu kwesifazane ngokuba isho nje inkosi uzophila futhi lowo busuku amakhelwane enhla lapho babecabanga ukuthi babe ne-Salvation Army ngenkathi umfoti Ben esukuma lapho wayesebeka kwase kuthi ke lelo nenekazi laphilisa ngokuphelele kakhulu ngangokuthi lisebenza umsebenzi walo uqobo nomsebenzi kamakhelwane ngakho le nsizwa ayikwazi lokho yathi manje ke chaza udaba lwalo lokho ngokuxazulula chaza uyazi ukuthi belinomdlavuza belilapha eLouisville nodokotela ubehlinza bavele nje kalula baphenduka balithunga balibuyisela emuva kukho kungenziwa futhi manje seliphile sake lisindile yathi kuchaza lokho ngokuxazulula niyabo niyazi ebhayibhelini kwathi futhi babengena kusho lutho lubi ngoba umuntu wayeyemi phakathi kwabo ngqo okwakwenziwe kuye sibangaliso lapho esi ufaka uSathane amahloni akwenzi na umuntu wayeyemilabi sibangaliso esasenziwe kuye ngabo unkulunkulu yabavusa abafileyo na naku kuhlezi indoda khona lapha eyavusa kwabafileyo unkulunkulu yabaphilisa abagulayo na izandla bezingaya ndawo zonke nje unkulunkulu yabaphilisa abagulayo futhi siyazi ngomkhulu omkhulu ungikhona hayi omkhulu ngangikhona noma ngiyoba khona ngikhona kunjalo ngikhona lokho ngokuthi uhlale khona ndawo zonke ngaso sonke isikhathi onguyena izolo namuhla naphakade manje kusheshisa ziphenge manje ebhayibhelini elibusisiweyo ngifuna ukufunda isahlukwana esasivamise nje ukungiphendula uma ngisifunda futhi ngifuna ukuba nomuntu omkhuleko kulo busuku futhi ngikhulekela wonke umuntu ofuna ukukhulekelwa futhi manje sizophenya kuMarku uMarku ongcwele sahluko seshumi nanye sika Marku ongcwele futhi sizoqala kufunda cishe ivesi lamashumi amabili nambili lesahluko leshumi nanye sika Marku ongcwele futhi abaningi benu bayawazi lo mbhalo ujweleke kakhulu kwakungumbhalo engangicabanga ngawo mfowethu uRussell ngenkathi labo ngenkathi ekhuluma kimi futhi washo mayelana nalezo zingwejeje futhi balowo ngokuyiwo nje impela umbhalo engangicabanga ngawo ubulokhu indida njalo wathi uma nithi hayi uma ngithi uma nithi manje asifunde
Jesus answering said unto them have faith in God
uJesu waphendula wathi kubo kholwani ngunkulunkulu ngokuba ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo oyakuthi kulentaba ngokuleka uphonseke elwandle engangabazi enhlizweni yakhe kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyakwenzeka uza kuba nakho akushoyo ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamaqubu nomunye ukuze noyihlo ukuze noyihlo sezulwini nithethelele iziphambeko zenu kepha uma nina ningathetheleli noyihlo sezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu manje ukukholwa kwesekeleke ukuthetheleleni ke bese kuthi ke njengoba sishilo kulokhu kuza sizama ukuthola ibandla kuba lingene endaweni lapho kukhona ebesingabona kukhona ngempela izikhathi zabapostoli zihamba phakathi kwethu lokho esiwulambela sonke futhi kubekwe nje emnyango ngqo siyakubona kodwa sifuna ukubona okunye okuningi kwakho sifuna kugeleze nangokuthi kuzokuzoba lusizo kithi thina sigeleze siphumele kwabanye khumbulani ujesu njengoba sibe nake ezifundweni kulokhu kusa akazange azisebenzisele yena amandla wawasebenzisela abanye athunyelela lokho-ke futhi uyacabanga ngesinye isikhathi kwakungani ukuba umuntu owayegcwela amandla kangaka njengaye ukuba ake aze agule na yebo mnumzane ngike ngafunda kwenye incwadi ndawo lapho ngenkathi evusele umfana indodana yomfelokazi wasenayini ngikholwa ukuthi ithi inkosazana yendlu kadavide ukuthi wahlala edwaleli futhi wabuliswa ubuhlungu bekhanda yabo wathwala ubuthakathaka bethu ukuthwala kusho ukuziphatha ndiyabo wathwala futhi wayenazo zonke izinto njengoba sinazo wayenokugula wayenezilingo wayenenkathazo wayenengxaki njengoba sinayo nje ngoba wayefanele abe luhlobo olufanele lomlamuleni ngakho wadinga ukuba abe ngumhlanganyeli umlimi wesithelo ngaphambi kokuba aze owesifazane emthonjeni nezinto eziningi ndiyabo uma sibuke kahle embhalweni ngifuna ukusho ukuthi ngiwukholwa wonke umbhalo nako konke nokuncinyane kwawo ukuthi uqinisile ukukholwa abagxeki namhlanje abangafuni ukukukholwa lokho umgxeki wake wathi ngenkathi ujesu ethuma labo bafundi lapho lelo thole lalikuboshelwa khona lapho izindlela ezimbili zihlangana khona ukuthi waye kulungiselele ngaphambili lokho lapho lelo thole laliboshelwa khona niyabo abaqoni ukuthi unkulunkulu waye kulungiselele ngaphambili uNkulunkulu wangitshela ngolunye usuku nomfowethu uDawu lapha ukuthi ngangizomxhawula emgwaqeni futhi lokho kuxaka ngempela ngangingekho lapha ngalokho kuza kodwa esikhathi thile eside ngemizuzu emibili noma esikhathi eside ngomzuzu ngabe angihlangananga naye emgwaqeni kodwa ngehla emotweni ngaso nje isikhathi kuba ngimxhawule ngenkathi engena emgwaqeni wayengangazi wayekhumula izibuko zakhe wayengakwazi ukungibona ngenkathi yezwe iphimbo lami wakuqala ukukhala kwakuyini na ngokwetshelekile akakwenzi lokho kodwa kwakuyimpendulo kulokho atshela khona phezulu lapho phansi kwethende lomoyampilo i-oxygen ukuthi wayezokwenza ngathi uzobuya uhlala endlini yokukhonzela futhi isifiso senhliziyo yakhe ngenkathi sasinomhlangano wasechicago wayefuna kuze kulo mhlangano inhliziyo yakhe yayingowawo wamthumelela itelegrami yezilokotho zethu nabantwana ngamtshela ukuthi sasikhulekela ukuthi asinde masinyane impela nomfowethu othandekayo owamvakashelayo washo ukuthi wayefuna nje kabikabi ukuza kodwa nangihlezi kulobu busuku nathi niyabo lokho akulungiselwanga ngaphambili unkulunkulu ofanayo uyakulungiselela wenza yonke into isebenze ngokupheleleyo ncamashi umceki wake wathi akumangalisa ujesu wakwazi ukuthi athelofu abahlanu futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu wathi olofu babe bakhulu kakhulu ngalelo suku futhi wavele nje wasika olofu ngamunye ukuba inkulungwane ngikunika ukuba uqonde umfana omncane wayenaso elantshini yakhe umntwana omncane phethe olofu abahlanu bezingwa ezazingaphiwa izinkulungwane ezinhlanu zabantu futhi zisuthe manje-ke kuthiwani kobhaskidi abayishumi nambili abagcwele abaqukulwayo kamuva na niyabo wo bavele nje lokho ngabagxeki nje kuyilokho kuphela lokho akuliguquli izwi likankulunkulu liyafana nje niyabo liqhubekela phambili manje sifuna ukukhuluma manje phezu kokukholwa nohlobo olwehlukile lokukholwa ukukholwa okuphelele leyo yini enkulu manje ukukholwa siyatshela ebhayibhelini ukukholwa kuvela ngokuzwa manje ungeke wasindiswa ngaphandle kokukholwa, futhi ukukholwa kuyinto ofanele uyikholwe ukuthi khona, ukuthi ngempela kukho lutho olunye oluyokumemezela ukuthi kukhona, kodwa ukukholwa. Manje ngizama ukuletha ukukholwa kini ukuze nikwazi ukulungela lo mugqa omkhuleko emizuzwini elilandelayo embalwa. Manje ukholo oza kuNkulunkulu mela ukholo ukuthi ukhona, futhi akuna kwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholo, ngeke amthokozisa. Futhi uma uthi uyamkhola uNkulunkulu awukazi umbone, yabo. Ngakho ke ufanele ukukholwa ngokukholwa, futhi uma ubungambona bekungeke kusaba ngokukholwa, yabo. Noma yini imizwa okumemezelayo akusasiko ukukholwa, sekuyiqiniso lesayense, yabo. Akusasiko ukukholwa, kodwa ufanele umemukele ngokukholwa. Futhi lowo oza kuNkulunkulu mela kukholwa ngoNkulunkulu, nokukholwa kuvela ngokubuza izwi kaNkulunkulu, yabo. Umele kuqala ukukholwa ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu, futhi umele uze kuNkulunkulu ngezwi, yabo. Nje thatha izwi likushoyo futhi liqinisile, konke okunye kuphambene nalo akulungile. U-Abrahama kwakufanele akholwe nje lokho lelo phimbe lamtshela khona, futhi lapho eseneminyaka eyikhulu ubudala, iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva, wayeqine kakhulu elikholwa kunalokho ayikho iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eyedlula ngenkathi linikwa yena. Yabo, walikholwa futhi akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqine enika uNkulunkulu udumo, azi ukuthi wayenamandla okwenza lokho ekwethembisile. Futhi yileyo ndlela wonke umuntu ufanele abe ngaleyo ndlela, ufanele uze nokukholwa okungehlulekiyo, ukholwa ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso. Kodwa manje ufanele ube sendaweni eyona ukuba ube nalokho kukholwa, futhi yilokho esizokhulumela phezu kwakho, yabo, ukwemukela lokho kukholwa. KumaHebheru, incwadi yamaHebheru isahluko seshumi nanye, siyatshela lokho. Ukukholwa kuyizinto ezithenjwayo. Manje nakho lapho abantu abaningi behluleka khona kwemukela ukuphilisa kwabo noma bakucelayo, ngoba bathatha kukholwa kube yinto kungesiyo. Yabo, abakukholwa akusikho ukucatshangelwa, kuyinto ekukhona ngempela. Manje lalisani, yabo, akusikho lokho okucabangelayo, kuyikho ngempela nje kuwe njengani noma yimuphi umuzwa womzimba wakho oyomemezela noma yini enye into. Kuyikho ngempela nje njengoba amehlo ami lithi lesi isiqebu sephepha, kuyikho ngempela nje njengokuthi lelo yilambo, kuyikho ngempela nje njengokuthi ngiyalizwa ngokuyithina ibhantshi lami, kuyikho ngempela nje njengoba ngizwa leyo ngane ikhuluma labo noma ibanga umsindo wayo, yabo. Kuyikho ngempela kanjalo nje njengoba kudlala music, kuyikho ngempela nje njengoba nginambitha noma yini emlengeni wami, kuyikho kwangempela kuphela, ngeke ukukhombise omunye umuntu, unakho wedwa. Amen. Kungokwakho ukukholwa kuyinto, yabo, hhayi nje inganekwane. Ngakho abantu abaningi bafika manje, lezi yizifundo ezijule ngempela, futhi ngizobamba isihloko sakho bese ke umba ushone phansi kukho, yabo. Qabelani, kuyinto onayo, hhayi ukucabangela. Uma unakho ngempela, kuyikho ngempela nje kuwe njenganoma yiyiphi enye into ebingaba khona. Kuyikho ngempela nje njengoba bawazi ukuthi ugibele imoto yakho. Kuyikho ngempela nje njengoba wazi ukuthi uhlezi endlini yokukhonzela. Kuyikho ngempela nje njengoba uze iphimbo lami. Kuyinto, hayi ukucabangela, hayi amadlingozi, kodwa inethizo nayo, futhi kufika kuwe ngokubuza izwi likaNkulunkulu, futhi lelo kuphela. Ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Lokho kukubuyisela lapho okukhona ukukholwa kwakho-ke akukho umuntu othize ngamunye, akukho umuntu, akukho enhlanganweni, akukho eqenjini labantu, kukuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyize, yabo, ukukhola kwakho kukuNkulunkulu, ukukhola kuvela ngokuza izwi likaNkulunkulu. Manje-ke kathi uNkulunkulu ngezwi lakhe, hhayi ngalokho kwenziwa ngomunye umuntu okwashiwo ngomunye umuntu, kodwa ngalokho kwashiwo yizwi likaNkulunkulu, wathi wonke amazwi omuntu wabe ngamanga nawame abe yiqiniso. Manje ubona omunye umuntu enza into ethize ngomsebenzi noma isenzo sikaNkulunkulu noma isithembiso sikaNkulunkulu, nabaningi babo bathi ngingakwenza lokho nami, kungukucabangela futhi uma bekwenza ubathola befahlazekile phandle lapho ndawo. Kufanele kube yinto manje lokho sekuwashiwo ukuthi kukholwa, lokho kuyinto ethize engakulethe kukholweni, sekuwashiwo ukuthi yiko, njengoba uma ubungangicela isihlahla som-oki bese ngikunika isithelo som-oki. Sekungashiyo ukuthi lesihlahla som-oki kodwa asikazivezi nokho, kodwa uma ngempela sasitshela sona uqobo sekuyizihlahla som-oki, futhi uma ucabangela ukuthi uNkulunkulu uyakwenza lokhu, kodwa uma kwembula kuwe sekungukukholwa-ke, ukukholwa okuphelele okungenakwehluleka. Ilezathi leyo mibono emikhulu kakhulu kangaka kimi, ngoba kufakazela ukuthi kuqinisile ngaso sonke isikhathi, yabo, futhi ngiyazi ukuthi wakwethembisa lokho, futhi wakwethembisa ezweni lakhe, futhi nangu eza, futhi wakwethembisa lana lolusuku. Ngakho-ke uyazi lapho mikhona ngenkathi esho njalo. Yabo, lokho kunginika ukukholwa, ngoba akezi lutho nezwi luphambene nezwi lakhe lilotshiweyo, yabo, futhi uma bekuphambene nezwi bengingeke ngaba nokukholwa kukho, kukubuyisela ngqo futhi ezwini, yabo, ukukholwa ekuzweni izwi likaNkulunkulu. Ufanele uzwe izwi likaNkulunkulu liyilelo zalanele konke, liyikho konke okudingayo, yileli zwi. Manje ukukholwa kuyinto, futhi phakathi lapho siyathola kumeBheru ukuthi ukukholwa kwakuyini nokuthi labo benzani ababenokukholwa. Yabo, ziningi izikhathi lapho abantu benokukholwa namhlanje futhi kusasa basenakho, ngosuku olulandelayo sekukhona into ethize nenye into ethize, kodwa uma uNkulunkulu eke wakugxilisa kwehake futhi ukubona akukho lutho luyoke lukwenze uguluke kukho, uyagwaza nje ufinyelela ukucabangela futhi ucabangela kungukulinga ngaphandle kwegumi, uyakuzama nje lokhu futhi uzama lokhu futhi uyangapha futhi ugijime lapha futhi ugijime laphaya, awukabi nakho ukukholwa. Kodwa uma yilokho esikubiza ngokukholwa, ngiyaxolisa ngifuna ngiyabonga mfowethu, ngifuna nikuthole lokhu manje, ibandla lifanele liziphakamisele emandleni kaNkulunkulu. Kanjani na, sesisondele kakhulu ekupheleni manje, futhi ngikholwa ukuthi ibandla lisesimweni lapho singalifundisa khona izinto ezithe kujula kakhudlwane, bese sihlikihla sikhiphe lokhu kuzenzisa, yabo, bese singena entweni ethize engempela, yabo, kufanele kube yinto ethize oyaziyo. Futhi uma uthi Mfowethu Branham lokho kusikukhanya, lokho ngiyazi ukuthi ngukukhanya, wazi ngani ukuthi ngukukhanya na? Ngiyakubuka. Awu, wazi kanjani ukuthi ubungeke waba naphutha na? Ukubona kwami bekulokhu kumemezela njalo kimi ukuthi lokho kwakungukukhanya, yabo? Futhi ingalesi zathu ngikhona leyo mbono, ngoba ubuhlala njalo umunyezela ngokuthi uyiqiniso, ngoba uvele ezwini, yabo? Manje-ke uma ekusho lokho kuyokuxazulula, manje uma kumenyezela kanjalo akusekho umsebenzi wokuqagela kuzoba yikho. Bese-ke ukuzwa isho kanje iNkosi, yabo, ngoba kungaphambili le kokucabanga komuntu, sekuphezulu ezindaweni zokucabanga kweNkosi. Kodwa umi lapha njengomvini nje, njengegatsha nje liveze sithele esisemvinini, yabo, uNkulunkulu usebenzisa umuntu futhi umuntu kuphela. uNkulunkulu akasebenzisi imishini, uNkulunkulu akasebenzisi iqembu lamadoda, uNkulunkulu akasebenzisi izinhlangano, uNkulunkulu usebenzisa abantu ngamunye njalo. Manje ukukholwa kuyinto, futhi ngakho siyaqonda zonke zalezo zinto ziyenziwe, akusikho ukucabangela kuyinto, ikakhulukazi ukukholwa kuphelele, lokho engikhuluma ngakho kulobu busuku, ukufinyelela kukholweni okuphelele, akusikho ukucabangela. manje abange balabantu abafike bathi oh nginakho konke kukholo oh impela nginakho awu umeleni labo pho niyabona 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 zona impela izenzo zakho zakho zifakazisa ukuthi awunakho ukukhuluma ngakho niyabona ukuba unokukholwa pho yini imele emqeni omkhulaka na niyabona uzenzelani lezi zinto na niyabona ukuba ubunokukholwa kuphelele buzobuka ngqo kuNkulunkulu futhi ukukholwa bese usukuhambe ubungezukuba nesidingo sokuzongena emqeni omkhuleko ubungezukuba nesidingo salezi zinto ngoba ukukholwa kwakho sekukwenze kanjalo yebo bekungangizisa ngani ukuba ngithi ngifanele ngigqoke iyembe na ngiligqokile iyembe wazi kanjani ukuthi ugqoke iyembe na awu ngiyalibona ngilithinte futhi ngiyalazi ukuthi lilapho awu lokho kuqinisa kanjalo-ke nje ukuthi uma kukholwa kuphelele kubambelela awuzadingi lutho lunye sekuvele kwenziwe uyakwazi ukwazi kanjani na ukukholwa kungitshela kanjalo yilokho-ke niyabo seniya kuthola manje ukuthi ngiqonde ukuthini na lokho kukholwa kuphelele manje ngamanye amazwi ngiyalinga awu ngizohamba ibhayibheli lathi biza amalunga awagcobe ngamafutha akhuleke phezu kwakho ngiyazi ngizokwenyuka futhi wena uthi awu ngizophiliswa niyabo uzenzela wena awuqapheli manje uzozenzela wena nje osetshenziwe bese kuthi-ke uma edlula uthi oh ngiselokhu ngingaboni uyabo ubulapho-ke ubungenakho ukukholwa ukukholwa kwakho kwangokoqobo kuyakwenza khona labo ukukholwa kwakho kwangokoqobo kuyakwenza kube yikho kakhulu ngempela kuwe lokho bukanti owesifazane omncane nomobho wathi uma kuphela ngingathinta umphetho wengubo yakhe ngizophiliswa futhi wathi nje angakwenza wathi wazizwela phakathi kwakho ukuthi umobho wakhe wasonqamukile wakukholwa ngempela futhi ngekathi eyithinta ukufakazisa ukuthi unqamukile ujesu waphenduka wayesethi ubani ungithintile na lokho kukholwa kuphelele lokho kukholwa kuphelele kufanayo kulobu busuku kuzothila ujesu khristu njengoba nje kwenza ngaleyo nkathi wesifazane uza nokukholwa kuphelele kwaleso sikhathi manje siyabona kuqala abafundi babengenakho lokhu kukholwa kuphelele babengenakho ngoba babekade benokristu behamba naye kodwa kwasekuthi-ke kamuva ukristu wayesekubo futhi ngakho niyabo kulukhuni-ke ukuba nalokhu kukholwa kuphelele ngaphandle kwamoya ongcwele kufanele akulethe uyakulethe manje wena uthi abafundi babenakho ukukholwa kuphelele na qhabo ngokuba babenomntwana nesithuthwane labo ababezama ukukhipha lelo dimoni kuye futhi abakwazanga ukwenza nobaba wayebona ujesu eze wayesethi silethe indodana yami kubafundi bakho futhi abakwazanga uyiphilisa niyabo futhi kamuva abafundi babuza ujesu bethi kungani singakwazanga ukuyiphilisa na nojesu wathi ngenxa yokusilalela ukukholwa kokungakholwa kwenu kunjalo ngenxa yokungakholwa kwenu manje kubulani babenamandla ujesu wayebambe amandla ukuba waphilise abagulayo ukuba bavuse abafilele ukukhipha amadimoni izinsuku ezimbala nje phambi kwalokho babenamandla kodwa hhayi kukholwa ukuba basebenzise amandla manje nanto ithebenekele likabrenem nanto ibandla umlobokazi namhlanje umoya ongcwele ulaba namandla kodwa wena unakho lokho kukholwa ukuba kuwanyakazisa niyabona ukuthi ngiqeda ukuthini na kuthatha kukholwa kuwanyakazisa lapha nginegoba loo nto engilayisha esandleni ngiyazi ukuthi lizekwenza njani ngebalistiki isayensi yokuphonsa noma yiluphi uhlobo lwezinhlamvu njengezi kodwa ngifanele ngidubule ngesibhamu umlilo ozofanele ufinyelela kwimpuquzi impuquzi inamandla kodwa izofanele ibe nomlilo okuyilayitha nento efanayo impuquzu isegobolondweni kodwa idinga ukukholwa ukuyifaka amandla bese uyayijikitshela phandle uthatha lokho-ke niyabo ukukholwa okuphelele ukokhela amandla kamangcwele esinawo manje selokhu efikele phezu kwethu ukukholwa ukuba lokokhele ukubona izinto ezinkulu kungukukholwa yinto okuyethulekini Inhliziyo iyaqala ukujabula, uyahamba uye egumbini labagulayo, wazi impela ukuthi uzothini, uhamba ungitshele labo, futhi wazi ukuthi kuzokwenzekani. Yini ethize sivele embuliwe, futhi uyayazi. Futhi uhamba ungene egameni likaJesu Kristu, usukume labo, isho kanje iNkosi, nakho labo khona, lokho ngukukholwa okuphelele. Uma bekungaba khona kubani abayizigidi eziyishumi bemi lapho bethi ngeke kwenzeka, wena uyazi ukuthi kuzokwenzeka noma kanjani, ngoba wena uyakwazi kuzokwenzeka. Ungakhathaleki ukuthi omunye umuntu uthini, nguwe nokukholwa. Ongathini nje uJoshua abize lamalunga akwa-Israyeli ndawonye, wasethi, bazalwane, sizinceku zenkosi, ngithanda ukuba nisho nibuze inkosi ukuthi bekungakuhle yini uma bingasinika okunye ukukhanya kwelanga kukhudlwane, yabo, bese imisa ilanga kwesikhashana. Lutho, wena isidingo sakho, futhi ngaphandle komkhuleko, ngaphandle kwanoma yini, wena isidingo sakho, futhi nje wavele wayala ilanga, wathi yima lapho. Nginesidingo, futhi ngisenkonzweni yenkosi, futhi ngithumela ngabo kuba ngenza lo msebenzi, futhi ngenza kungcono kunakho konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani. Ngisitsha siyaxoshwa, futhi ziphumele lapho. Uma ngivumelelanga lishone, zizoqoqana ndawonye beze zingibangela eningi khathazo. Ngakho yima, futhi nyanga wena lenga lapho. Amen. Lalenga lapho amahora ngamashumi amabili nane. Manje uma yizwe liphenduka futhi aliphakamise nelanga lahlala endaweni futhi liyambanga, kwenzekani-ke? Manje uzenze wena umphika inkolo uma uthinga lokhu, bese kuthi-ke uma ungakwenzi impela wenze isilima isayezi, ngoba bathi uma izwe lama laqathaka. Ngakho manje yini na? Futhi uma uthi izwi likaNkulunkulu liqinisile, khona kungeke umphike inkolo, yabo. Kodwa kwenzeka, leyo yini enkulu. Angizazi zemishini yakho, kodwa kwenzeka. Ngizazi zemishini zikamoya ongcwele, kodwa ngiyazi ukuthi wahlala kimi. Angikwazi ukusho zemishini zawo, kodwa ngiyazazi izibusiso zawo. Yilokho, yilokho kuphela engiye ngikhathalele ukwazi ngako. Izibusiso zikamoya ongcwele nezemishini uyazisebenzisa, leyo imfihlo yakhe. Lo mfana akakazange uphiliswa, ngoba abafundi babe namandla, uJesu wabapha amandla ukuba baphilise lonke uhlobo lokugula, ukuba bakhiphe amadimoni, ukuba bahlambulile abalokuthoko nokuvusa abafileyo. Wabapha amandla, kodwa babengenako ukukholwa ukusebenzisa amandla babe nawo. Base ke bebuza uJesu, base bathi, awu, manje kungani thina singakwazanga ukukwenza na? Manje kubulane babe nezwi, nezwi laliyinyama ngaleyo nkathi, nezwi labatshela, nginipha amandla. Amen. Nginipha amandla. Futhi babe namandla, kodwa babangenakho ukukholwa ukuba basebenzise izwi elalikubo. Ngiyabona ukuthi ngikona ukuthini na? Kodwa uJesu wayenako, wayeyizwi, futhi wayenokukholwa ukuthi ekushilo ngokuzokwenzeka. Wathi, mletheni lapha, kuze kube nini nginibekezelela na? Wayenokukholwa namandla, wenza kanjani na? Wathi, ngingeze lutho ngokwami, ngani na? Wethembele phezu kwalokho ayikho, wethembele kwazile ukuthi wayeyizwi. Futhi wayenokukholwa kuNkulunkulu owamenza izwi, wayenguNkulunkulu izwi, futhi babe kuye, futhi lokho kumnikeza kukholwa, ngoba wayiqonda indawo yakhe yena yona, wayazi ukuthi wayeyini, ngoba umbhalo wawushilo ukuthi wayeyilokhu. Futhi lapha yonke imibhalo iboshelwe phakathi kufakazisa ukuthi wayeyilokhu impela umbhalo uthe uyoba yikho, futhi wayazi ukuthi wayeyini. Ngakho-ke wathembela kulokhu uNkulunkulu ayemenze khona. Futhi umenza lokho, manje-ke thina singethembela yini phezu kwalokho uNkulunkulu asenza khona njengabakholwa na? Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Wayenokukholwa kulokho ayikho, futhi uma uyikholwa unokukholwa kulokho ayikho, uyikholwa. Futhi uma unokukholwa uNkulunkulu, iBhayibheli yasho ngapha, uma izethu ezizethu izinhliziyo zisilahla, khona-ke azikwazi ukuba nokukholwa. Kodwa uma izinhliziyo zethu zikasilahli, khona-ke zilokukholwa, sinesibini ngaNkulunkulu. Kumele ufune ukufunda lokho kutholakala uJohane ongcwele isithathu amashumi amabili nange nginombhalo obhale phansi lapho manje qabelani uJohane ongcwele ngiqonde uJohane wokuqala isithathu amashumi amabili nange qabelani uma izinhliziyo yethu ingasilahli sinesibini kuNkulunkulu kodwa inqoba nje uma wenza izinto engalungile ngeke waba nesibini ngakuNkulunkulu ngakho uyabo unga uzokwazi ngokuzenzekelayo ukuthi usebutheni ngokuzenzekelayo nayo uzibeka emuva lapho kubeni yisoni ukwazi ukuthi usephutheni kodwa uma inhliziyo yakho ingabulahli futhi uyazi ukuthi uyikhona futhi akukho lutho phakathi kwakho noNkulunkulu ungacela ukuthandayo futhi wazi ukuthi kuzonikezwa ngoba yize linikwa wena njengoba nje kwakunjalo kulobo bafundi manje into kuphela ofanele uyenzeke ukuba nokukhola kulokho yikho yiba nokukhola kulokho izwi elithi uyikho noJesu wena ukukhala zinika uNkulunkulu elakushoyo ayeyiko kulotshiwe ngam akazange yini uDavid emahubweni abaprofeti nabo bonke bakhuluma ngaye na ngiyisinkwa sokuphila sivela uNkulunkulu siphuma ezulwini amen ngiyilo muthi okuphila ovela ensimini yaseyitheni ngiyiza zonke lezi zinto nginguye nginguye futhi wayazi ngalokho kukhala ukuphelela ukuthi wengumesiya egcotshiweyo ukuthi umoya kaNkulunkulu wophezu kwakhe wathi manje mina ngimi uqobo ngenze lutho kodwa ngukukholwa kwami kuNkulunkulu uNkulunkulu wayenguye izwi libonakaliswa futhi uma izwi likaNkulunkulu liza lingena kuwo liyabonakaliswa ngokuba uyikholwa niyabo futhi ikholwa ngokukholwa kukaNkulunkulu okuhamba kuwe niyakuthanda labona ngiyathanda uma ngiyathanda kufundisa kwalapho ukuthi kukanjani ukuthi ukukholwa ngempela wini azi ukuthi wayengubani ngaphandle kwethuzi lokungabaza wayazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu wayekwazi ngokuba izwi lakhomba izwi likaNkulunkulu lakhomba ukuthi wayengubani wathi uma ngingenzi imisebenzi kababami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngingayenzi leyo misebenzi ningangikholwa kodwa uma ngiyenza khona-ke kholwani yimisebenzi ngokuba iyizwi elithenjisiweyo libonakaliswa wo uma nje beningaphaphama kulokho umzuzu niyabo yize uqobo lwalo lamkhomba ukuthi wayengubani futhi wathi ubani ungangilahla ngesono na ngamanye amazwi ubani ungangikhombisa ukuthi impilo yami nemisebenzi yami akugcwalisi ncamashiya kufanele kwenziwe ngumesiya na akekho wayengasho lutho ngokuba wayenguye ngakho-ke wayenokukholwa ukuba akholwe ngaleyo nkathi oba noma ngabe yini ayishoyo yayenzeka wasephendula-ke wayesethi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza kuseyisikhashana nezo lingabe lisengibona kodwa nina niyakubona ngoba ngiyakuba nani ngibe kini ningazindli ukuthi niyakuthini ngokuba kusini nikhulumayo nguyihle ohlala kini nguye okhulumayo futhi akusimine ngubaba ohlala kini wenze imisebenzi niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na
of a scripture Christian
manje inkomba yomkristu wombhalo lamazwi ashiwo kujesu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje ungazibiza kanjani ngekukholwa abantu futhi uphike lawo mazwi na ungazibiza kanjani ngekholwa futhi uphike noma yiliphi lalelizwi na niyabo ungeke wakwenza awusilo ikholwa ngakho-ko izibonakaliso ngeke zalandela ngoba nje wemukele ufuna ukukukholwa beze uyekela konke okunye kwalo ungeke awulikholwa kodwa ufanele uthathe yonke into futhi likholwe futhi uma ukholwa ngempela hhayi ukuthi uzenzise kodwa ukholwa ngempela khona-ke lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo o ubungamkhathanise yini umkristu namhlanje nalawo makristu akudala na ukuthi labo bafundi bahamba kanjani emandleni kamoya behola ngumoya ongcwele bakwenze isiboshe nje njengoba ngashumela ngobunye ubusuku isiboshe ezwini nasentandweni kankulunkulu sasinganyakazi ngisho size sinyakaziswe ngunkulunkulu ubungethandi ukubona ibandla livuka kanjalo na lizovuka libuyela emuva lizofanele lize kunjalo liko lisendleleni yalo manje ngiyakholwa Ngokuba izwi lakhomba, lakhomba yeloqobo ukuthi wayeyini, neze lifanayo liyasikhomba, nebo, uma umuntu engithanda, ugcina umyalelo wami, futhi uma yethu yangithanda, futhi engayigcini imiyalelo yami, lokho yikho konke, ungumqamimanga, neqiniso alikho ngisho nakuye. Wena uthi, awu, angikholwa yikho konke, awu, manje ke, lokho ngongakholwayo nje, yilokho kuphela, uma iBhayibheli lasho njalo, lokho kukwenza kube ngokuqinisileyo, lokho kukuxazulula phakade, kwasho iBhayibheli kuyiqiniso. Qaphelani lapho khona athi kithi, uma nihlala kimi, nezwi lami kini, uJohane ongcwele 15, uma nihlala kimi, yabo, nibe nokukholwa kuye, nihlala kimi, nezwi lami lihlala kini, khona ke nina celani nikuthandayo. Manje yebo, wayazi ukuthi wayengubani, ngakho ke wayenokukholwa. Ukukholwa kwakukwazi ukuveza ngenkathi azi ukuthi wayeyini. Manje uma nihlala kimi nezwi lami likini, khona ke niyazi ukuthi nikobani, celani nikuthandayo, niyakuphiwa khona. Lokho bekungemangalise yini kulowo busuku uma wonke umuntu engena kulowo mugqa womkhuleko athi, ngingumKristu, anginakulahlwa, ngiyazi ukuthi inhliziyo yami ayingilahle. Into ethize iyangitshela ukuthi kulowo busuku ngukuphela kokuhlupheka kwami. Lokho uzokwenza, uzosuka uhambe lapho usunento ethize. Lena ndaba ukuthi uza kangakanani emadlingozini, ukuthi wenza kangakanani, ngeke kusebenze kuze ukuba lokho kukhona kuphelele sekubonakalisiwe futhi kwazikhomba kuwe njengento. Futhi uma kulapho khona ke akukho lutho luzokunyakazisa kukho. Uma ubona umdlavuza nodokotela ukutshela izolo ukuthi uyokuze ufile ngaphambi komzomluko ekuseni, yonke inhliziyo yakho, ukuphefumula kwakho akusekho, umdlavuza ukudla uya kuqeda, umkuti wakho wegazi usuphenduka umdlavuza wokuphelele, noma ngabe yini, nento ethize ifika nale nto yalokhu ukukholwa kwangokoqobo, ukukholwa ukuphelele kwenziwa yinto kuwe, ubuyohleka ebusweni balo dokotela. Buyawa njengo elijo mdala, ngenkathi ehle nyuka phambi kwesithixo wesethi, ningememeza kakhudlwana na, futhi mhlawumbe uyezidla. Wayekwazi ayezokwenza ngoba uNkulunkulu wayemtshelile okwakuzokwenzeka, wathi makuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguNkulunkulu. Bathi sizozithatha leso siphakamiso, base bethela amanzi phezu kwamalitshare, futhi bazikisa, futhi benze konke, futhi bamemeza. Oh, pali, pendule. Welija, wayezipholele ngakho konke nje. Wathi imemezana kakhudlwana, wathi mhlawumbe uyazindla, mhlawumbe usihambeni lokuyodoba, mhlawumbe wenza enye into, yabo, uphumile undawo, bavele nje wahlekise ngabo, ngoba wayazi ukuthi kuzokwenzeka. Oh, bekuzisali lapho esebeke yonke into ngokuhlelekile. Waphumela labo esethi, oh, zinkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka ne-Israyeli, akazange ambize manje ngegama lakhe uJakobe umkhohlisi, wambiza nge-Israyeli, inkosana nonkulunkulu. Oh, zinkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka nowaleyo nkosana uJakobe, makwazeke namhlanje ukuthi ngincekwe yakho, futhi ngikwenzile lokho, hhayi ngesifiso sami, hhayi ngesimo sami, kodwa ngokuyala kwakho. Ngikwenzile lokhu, intando yakho, ngitshelile ukuthi angenzeni, ungikhombisile ukuthi lezi zinto zizoba lapha. Manje, sengiwathelile amanzi phezu kwalitshana, ngenze zonke lezi zinto ngokuyala kwakho. Manje makwenzeke, futhi ngenkathi esho lokho, umlilo wehle uvele emazulwini, wayenesibindi impela nje ukuthi wawuzokwehla, ngoba wayenento, ngani na, izwi lasho njalo. Manje leli iBhayibheli elifanayo, iyizwi likaNkulunkulu elifanayo, futhi uma ungayemukele into, lokho ngukukholwa kuphelele, into ukuthi lesi sethembiso uNkulunkulu asenza singe sakho. Kubajanjani futhi Branham uma umi labo futhi ubona abantu beza ngezilimi ezihlukene nezinto na? Uyesaba na? Qhawe umnumzane, washo njalo, angikaze ngesabe namanje, ngoba wangitshela kanjalo, futhi ngiyakholwa kuyiqiniso. Uma ngitshelile kulo busuku ukuba ngiye emangcwabeni omongameli futhi ngivuse uGeorge Washington kusasa ekuseni bengingamema umhlaba wonke. Wozani nibone kwenziwa. Bengiyothini lethani bonke abaxeki eningabathola bese nibamisa bazungeze nizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Begani leso sihlalo ngapha lapho eningahlala khona phansi bese niphumule isikhashanyana. Uzoba lapha esikhashaneni nje masinya nje uma sekimemeza. Kalo busuku ngenkathi lo mfana omncane eFinland ngalolo suku njalo lele lapho efile ekade lele lapho ingxenye yehora egayekile ikazi lehle liphuma emehlweni ikhala nezindlebe imilenze yakhe emncane ephukile amasokisini akhe amancane amade nezinyawo zakhe ziphumele ekugcineni kwamasokisi akhe amade izintathelo zakhe zingasekho. Ngabheka ngasicabanga lokhu fanele kube yilowo mfana ngathi ake nisho ake zibheke ngemuva kwalelo bhayibheli futhi more sathola umfowethu Lindsay umfowethu more wabheka emuva lapho futhi kuyofezeka isho kanje inkosi oh he kuyoba khona izwe lapho kukhona inqaba yokukhula kwemitsha elihlaza ilihlaza amacembe amadwala ayiyobelakanyene. Mfana omncane sitele sezinele zigunde zabamfishane ibhuluke elincane lifika okhalweni lifake izinkinobho kwenyukele lapha nezinyawo zakhe amasokisi akhe amade edenseke aphakama kangaka uyobe enamehla ansundu ayobe eseguquka abheke emuva uyobulawa yingozi yemoto kodwa wena beka izandla zakho phezu kwakhe futhi uyobuya aphile. Wabulapho kubhalwe phezu kwalokho nangelele amen nje ngilinde izwi ngathi uma lo mfana engaphile emsuzwini engangemibili kusukela manje khona ngeke kumprophethi wamanga xesheni Finland kodwa uma ephila niwe ngobuzo benu futhi niphenduke ngathi kufa ungeke umbambo ngabiza umoya wakhe ngokwezwi kaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu futhi wagxuma waya phezulu kunjalo niyabo oh hey ukukhola niyabo wabambelele uNkulunkulu washo njalo nakho manje lo ngu uNkulunkulu ekhuluma kulolu suku ngombono kodwa lokhu uma lo mbono wawuphambene nalokhu lokho kungabe iphutha lokhu kuba phezu kombono uma noma imuphi umbono uphambene lezi ushiye kanjalo awusiwo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akaphikisani nezi lakho uqobo. Ngakho uma lelizwi labutshela ithize khona ke ungakwazi ukuba nethemba elifanayo ukuthi kuzokwenzekani. Akukho lutho uma lithi bayobeka izandla phezu kwabagulayo abasinde awu mfowethu uma kukholwa lokho kukholwa kuphelele kubamba lokho ubuye uma wedlule ngakulo muqa womkhuleko ubuye ugxuma futhi umemeze uma ususuke lapha sekwedlule konke sekuphelile. Uma kuyesitele enhlizweni yakho futhi ukholwe ukuthi ngenkathi lomkhuleko wenzele lokho ubuze uphendulo akukho lutho oludingayo kuyilokho kuzokwenzeka njengesifazane nomopho. UJesu wayele kukhona okuphelele wawenako futhi kufika ngoba weyizwi nawe uba yizwi njengoba wemukela izwi uma nihlala kini namazwi ami ekini amazwi ami lelizwi lihlala kini khona keke lani likuthandayo futhi niyakwenzela khona niyabo. Uma nithi kule nto yabanqukuleka futhi ningangabazi kodwa nikholele kwenika ushilo khona ke niyakuba nakhe nikushilo uma nikhuleka kholani ukuthi niyakwemukela nokucelayo futhi niyakuba nakho niyakuphiwa khona isikhathi indawo akukho lutho olunye liyoke likushintshe uyazi ukuthi sekwenziwe sekuvele kwedlule ngakho. Manje bhekisisane manje futhi wathi kithi uma nihlala kini ezwi lami likini uJohane ngcwele lapha ningacela lokuthandayo kuyokwenziwa. Manje qonde indawo yakhe yena yona empaleni njengekhole nebo ufanele iqole indawo yakhe yena yona njengoba iqone indawo yakhe yena yona. Kulotshiwe yini ukuthi uKristu uyofika naloko konke uKristu ayokwenza na wathi uKleofase nabo ngalokho kusa. Kulotshiwe yini empalweni ukuthi bayofanele ba ukuthi umele thupheke bese ke uyabulawa bese yavuka ngosuku lesithathu na wathi yini nilibale kangaka kuqondeni na futhi bacabanga hey lo muntu ukukhuluma kwehluke kancane kwabanye abantu uthola ukuthi ngenkathi bengena endlini yezihambi kwakunguye niyabo amehlo abo lalivalekile kuye niyabo bazi ukuthi wayelokhu ebeka kulowo mbhalo futhi bazi ukuthi kwakunguye. Manje, ufanele ukukholwa umcelayo. Uma uyikholwa, ziqonde wena uqobo njengekholwa. Qonde ukuthi lezi zinto zike zakho. Uma kukhona ukulahla empilweni yakho, uqondise lakho kuqala, yebo? Uma unokulahla kweyakho ngi noma ungahle ube no-Ora Roberts ne-dozen abanye futhi. Abantu nokukholwa ukuba beze lapha futhi bakhulele phezu kwenu. Futhi bagxume phansi phezulu. Futhi bathela amafutha phezu kwenu ngamagalane. Kukusalokhu ku ngeke unyakazi kunjalo yini ewe emihlanganeni ka-Ora Roberts kuloko na ngiyababamba emgqini omkhuleko yamuza ethi ukhulekele ngaphambilini indoda nezinwele ezinsundu uhlobo lomfo omkhulu imihlathi emikhulu loo ngu-Ora Roberts nabo nalokho kokusedolobheni elithize libizwa ngento ethize thize yebo kunjalo nabo ukhulekele ngumuntu othize thizeni yabo kanjalo kodwa nansi kathazo yakho nabo hamba ulungisele phumela lapho bese yasivuma leso solo kumyeni wakho kumkakho hamba wenze lento akusoze kokusiza ngaludi olendaba ukuthi ukhulekela bani uzolungisa lokho ukulahla kusenhliziyweni yakho futhi uNkulunkulu ngeke eze angene kuleyo nhliziyo elahliwe yabo uNkulunkulu akahlali kulokho ufanele ukulungise bese kuthi uma ukwenza ufanele ube nokukholwa uma yonke into ihamba kahle ufanele ube nokukholwa futhi ukukholwa ungesabi incwadi likaJobe iyasho lapho uJobe wesaba futhi lokho ayekwesaba kwenzeka ngempela ukwalethwe yini na ukwesaba kwakhe yilokho kwakwenza kwenzeka ukukhala kwakhe kwakuyomdedisa kukho kodwa ukwesaba kwakhe kwamletha kwakuletha kuye wayesaba ukuthi kwakuzakwenzeka futhi kwenzeka manje uma bekuwayazi ukuthi kwakungezukwenzeka kwakungezukwenzeka yabo ukuthi ngiqonde ukuthini na uma wesaba lapho uza ngomuntu omkhuleko mhlawumbe anginakho nje kukhola kwenele soze kwenzeka ungakhathazeki nebo kodwa uma wazi ukuthi kuzokwenzeka kuzokwenzeka nebo nebo kuyinto yento ethize uJobe wayenokwesaba ukuthi lezi zinto zazizokwehlela kuye futhi zakwenza uma unokwesaba ukuthi isifo sakho sizasuka kuwe noma ngeke sisuke kuwe singeke uma unokukholwa ukuthi kuzokwenzeka buze noma imubi udokotela uzokwelapha yinto yokuqala zozama ukukuthola ukuba yenze ngokuba nethemba emthini ekunika wona uma ungena themba kuwo kungcono uyeke kanjalo yabo impela kuyini-ke manje na kungukukholwa kukwenza ukuphilisa ngukukholwa kukwenza ngaso sonke isikhathi uPetro wayenza kahle waze washawa uvalo izwi lamtshela wayekwazi ukuhamba phezu kwamanzi washawa uvalo kuqala wayecabanga ukuthi kwakuyisiphoko wayesathi inkosi uma kunguwe yisho kuba ngize kuwe phezu kwamanzi wathi woza manje lokho kuyafana nje noJakobe isihlani ishumnani kuyafana noMark ishumi esithuba uNkulunkulu afanayo walishe wathi woza futhi ngakho waqala ukuhamba wenze kahle wenze phuma emkhunjini waqala ukuqhubeka wakukhona isiphepho olwandle niyazi amakhulu amagagasi ayikepisi emhlophe emakhulu kunala maqhuma azungeze lapha idlambi libhidlika phezu kwawo kwesabiza mhlawumbe ishumi nanhlanu idlambi elingamafidi angamashumi amabili amakepisi emhlophe ebhidlika naleyo kwakuyinto esebisayo kuyo ukuba icele uma kunguwe nkosi yebo wayebuke eka njenge labe bukeka njengezithunzi noma umoya wathi uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi uJesu wathi woza wayesedla wathi yinkozi ngizovele ngihambe nje kodwa lapho ebhekisa amelo akhe phezu kwamagagasi washaya uvalo yini fike emqondweni wakhe na into yokuqala ngizohamba ngoba izwi lithe kimi ngihambe nento elandelayo wabuka kweyakhe awu wabuka kwakubonayo kwakhe wabuka phandle lapho wayesebona ukuthi ayemakhulu kangakanalo magagazi wayeseshaya uvalo futhi ngenkathi ekwenza washona phansi niyabo ayekesaba kwenzeka ikukhola kwenzeka ngenkathi ekhola ukuthi wayengahamba wahamba ngenkathi ekhola ukuthi washaya uvalo ekukholeleni kwakhe khona-ke into yakhe yamshiya niyabo wayesalokhu ekuvuma ukukhola kwakhe kodwa wayengenayo into into yeyohamba ngqo yenze ngaphezu kwalelo kephisa elimhlophe futhi yaqonda ngokuye yabo uma enokukholwa kuphelele yabo kodwa wayengenakho wayecabanga ukuthi wayenakho wayenakho ekuqaleni wayekufuna ukuphuma ngesibindi ngqo ngani inkosi ngitshele ukuba ngikwenze kufanele kwenzeke ngakho wavele nje wehla waphuma ngqo esikepheni futhi uyasuka Akazanga cabange ngamagagazi ukuthi ayephakeme kanjani akazanga benalonke ngqondweni yakhe manje uma ucabanga aw manje awume futhi niyazi kale ngigula isikade side kangaka ngiyima ungavele nje ubuyele esikepheni yabo yabo kodwa uma uyeke ukucabanga lokho Abraham awunaka umzimba wakho uqobo manje usufile nakufa kwesizalo sika Sara akacabanga ngalokho akakunakanga ngisho Kuletanga ngisho ekuqondeni akazange ngisho kunake ndlobo wavele nje wanaka kwakushiwo uNkulunkulu futhi waqhubeka inqobo nje uma uPetru wayekwenza lokho wahamba Kodwa uJesu wayephila ezweni ukungekho umuntu owayazikala wayengumuntu enqaba wayephila ezweni lokukholwa kuphelele kuNkulunkulu ophelele ayekuye uma beziphile kukholwa kuphelele kwaKristu kulokho esiyiko besiyoba yinkinga ezweni abantu bebengeke baniqone Beniyohamba kumoya lokho kushiya umoya beniyokwenza lokho akunqabelayo beningeke likwenze bese ke abantu beqala ukuthi ba beniyoba umuntu inkinga kubo Buka leyo ndlela wonke amakholwa ayinkinga bale baqondi ngoba baziphilela bona uqobo ezweni uJesu wayephila ezweni elalingethintwe umuntu omunye Abafundi baba ngemqondo ngikathi ekhuluma kubo basho lokhu baseke bethi ngani ukhuluma ngezibitsi abadala asiqondi lokhu lokhu ngaba kanjani na niyabo baba ngeke ezweni ayiphila kulo niyabo baba ngeke bamqonde akekho wayengamqonde futhi ngakho uma umuntu ephila ngokukholwa futhi ehamba ngokukholwa uqala ukukholwa kuyinto ukhishe inyumbazana emhlabeni wonke jikelele bese eba yizidalwa esisha kuKristu lapho manje ningena empahleni yokuqoba niyabo 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 ningena esimweni sokuhlwitha manje Lokho kuqonde ngamunye wethu hayi nje kumelusi abadikona abaphatheli lokho kuqonde ilunga nje wonke umuntu kamunye uhamba ezweni noNkulunkulu yedwa uphaphathizela kulombuzo futhi akukho umuntu phakathi lapho kodwa nguwe noNkulunkulu niyabo Unikeza iziyalo bese uyazithwala uphuma nazo noma ngabe yini eshoyo akukho sithunzi somgabaza ndawo uhamba uqole phambili uma inkosi isho lokhu akukho umuntu ezweni ongakhuluma ukukhiphe kukho uhamba uqole phambili ngokufanayo nje manje uzongena ukukholela kuphelele ukuphelele ukuphelele okungenakwehluleka lokho kukhola kwehlule kunezwe yebo wayengoyinkinga kubo ngokukhola kwakhe ukuphelele futhi kunjalo namanje kulabo abanokukholwa kuphelele bangabayinkinga kwabanye siyafundisa ukumelana nodevil futhi uyosibalekela manje ukumelana kungukuba nje kalule umale melana naye nje kungukuthi nje suka kukho uNkulunkulu washo into ethize akunendaba ukuthi uzame ukukutshelana umlaleli ngisho une izindlebe zakho azizwa kunoma yini enye ngaphandle kwalokho okushiwo ngumoya yabo kulowo onendlebe olalelayo abone ukuthi umoya uthini ebabandleni lowo nesixhobo sokulalela obamba lokho okushiwo ngumoya emabandleni yabo okushiwo nguSathane awu nje ngeke nga lokho kuhlangene ngalutho na awu uma ufundisa lokho Ihlelo lizobeka lokho kuhlangene ngalutho nako uqonde phambili nje ngokufanayo Onendlebe makeze lokho umoya kushoywe emabandleni niyazi ephephelini likusho kanjalo ngezikhathi zonke lokho konokukholwa konendlebe yokuza makeze niyabo Ola uhlanipha makabale izibalo zesilo zonke lezi zinto ezehlukene onakho makakutshele bonke abanye ukuze babe nakho nalokho kukukholwa esikhuluma ngakho manje ukukholwa ofanele ube nakho lokho kukholwa kuphelele lokho kukholwa ukuthi yebo ayikho into engathi qhabo uma uNkulunkulu ethi yebo yabo uma ethi yebo kunguyebo futhi kukho lutho lunye olungake luze lukususe kuwe ngokukhola kwakho kuphelele. Wayexeke kakhulu devela akahlalanga ngakubuye sikhane side kakhulu. Sikutholile ezifundweni kulokhu kusa ngenkathi efika nalokho kukhulukazi okukhohlisile komqondo wobuhlakani. Wakhohlisa uJesu lapho ngenkathi efika futhi wathola ukuthi wazithele intenjene namandla kagesi ayizinkulungwane eziyishumi amphonsa wabuyela ngqo emuva futhi. Yebo umzane, wathi kulotshiwe kusinga zonke umuntu ayokuphila ngazo. Wathola ukushokeka ngaleyo nkathi. Ufika ngokuthe ukuthamba kancane ngokulandelayo ngenkathi ethi, manje ungumuntu omkhulu, ungazi kukumeza phezulu lapha, ube ngumuntu othize. Wathi, buyele emuva kwami Sathane. Oh hey, yina hlangabezana nayo futhi ungaboyilinge inkosi uNkulunkulu wakho yabo wazifakazisa yena uqobo kuSathane ukuthi we inkosi uNkulunkulu ngokuba kulotshiwe ungaboyilinge. Manje uma uSathane wayengazi ukuthi leyo kwakuyinkosi uNkulunkulu wayezothi awume kancana usuye lo muntu kodwa wayazi kangcono kunokuthi angaphikisana naye. Wayazi ukuthi kufanele ame emhlabathini onjani. Wathi ungaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho futhi wayeyilowo ke futhi uSathane wayazi kangcono kunokuthi angasho lokho ngoba imisebenzi kaJesu yase ivele ifakazisile ukuthi wayeyinkosi uNkulunkulu wakho. Kaphelani manje okunye ukukhola okuphelele kungumbusi wazo zonke izimo. Ukukhola okuphelele kubusa zonke izimo. Akule ndaba ukuthi kuyini uyasibusa. Manje phezisani nje uma ukhola noma yini wenze noma yini futhi unokukhola kulokho okwenzayo. Akule ndaba ukuthi isimo siyini lokho kuhlangene lutho nakho yabo kubusa lezo zimo. Uma kusesegumbile ukugulela nenkosi embulile ukuthi le nto ethize izokwenzeka uvele uyikhulume nje bese uqhubeka. Oh ngabe ungabuzi mibuzo nje sekuvela sekuphelile yibo lokhu uqhubeka nje yabo kubusa zonke izimo. Awu uma wenza lokhu usibanibani uzokwenza lokho yabo sekuvela kuthole ukukubusa yabo ukukhola ukukhola ukuthi uNkulunkulu uzokusebenza. Angazi ukuthi uzokwenza kanjani kodwa uzokwenza noma kanjani yabo kubusa zonke izimo. Futhi ukukhola nothando kuyisihlobo ngoba ngeke waba nokukhola ngaphansi nje uma unothando ngoba ukukhola kwakho kuNkulunkulu oyiwe impela umsuka othando. Ukukholwa nothando kusebenza ndawonye. Lapha njengezithandane zisencane nje thatha insizwa nentombi futhi bathanda bayathandana futhi lapho behambisana futhi beqala ukwazana kakhulu izinhliziyo zabo nje ziqala ukushaya njengeyodwa yabo baba lokho abakabi indoda nomfazi kodwa uthando lwabo lubabophela ndawonye futhi banokwethembana. Manje uma bethandana ngempela uthandela ngempela futhi uyazi ukuthi le ntombazane yakuthanda futhi iyazi ukuthi uyayithanda unokwethemba ukukhola komunye nomunye. Uma ninokukhola komunye nomunye uma ubungenakho kungcono ungayishadi yabo. Kaphela ufanele ube nokukholwa futhi ubehlukanise bese ubeka umunye le ekugcineni kweningizimi nomunye ekugcineni kwenyakatho. Lisekhona lelo luthando lushaya komunye nomunye. Akule ndaba ukuthi bakuphi bethembekile nje omunye komunye ngakho konke ngoba bayathandana. Futhi uma uthanda inkozi ungazami nje ukuvika isihogo kodwa uyayithanda inkozi khona ke unokukhola kuNkulunkulu yabo uma uyithanda. Njengeke ntombi kwenzeka nje lapho luzivile kunge kudala wesifazane weyi kanti engumkhristu iminyaka eminingi kodwa umyeni wakhe nje waye bathandana wathandana nale ndoda yayikade ingumkhristu iminyaka ethi yayibe mibili futhi ngakho bashada babethandana futhi benokwethembana futhi bashada futhi ngakho wesifazane wathi kwesilisa wathi myeni kufanele kube likhulu kuwe ungumkhristu osemusha nje ubune kuninga kakhulu ofanele wedlule nakho ukuphuza yilokho kwakuyikho. Wathi kunokuningi kakhulu ofanele wedlule nakho futhi wathi ngiyazi ukuthi ubophezelekile ukuba ulingwe kanzima kabi futhi wathi ngifuna wazi into eyodwa manje uma kwenzeka uwele esingweni futhi sinqoba ungaqhele ekhaya ubuye uze lapha ngqo ngoba ngizoba khona lapha ngikulindele futhi ngizokusiza ukuba ukhululeke ngeke wedlule futhi uzokuthola ukunqoba. Ngizohlala nawe ngoba ngenkathi ngikugana, ngakugana ngoba ngangikuthanda. Futhi akule ndaba ukuthi uyini, ngisakuthanda. Izinsuku ezimbalwa emva kwalokho wayedla ilantshi yakhe nabafo ezansi endlwaneni kabhayela. Wayebatshela ngakho wathi, manje indoda ingake yenze kanjani noma yini engalungile uma umuntu ekuthanda kanjalo na? Niyabo, nakho lapho khona ubungake ukweqe kanjani kanjani lokho ukuthenja na? Futhi ngenkathi siseyizoni, sisengabezizwe, singenankulunkulu ezweni, kuleyo nkucunkucu yokudaka. Njengoba ngikhulume ngayo kulokhu kuza, uNkulunkulu uza kithi, uNkulunkulu wakufuna. Awuzange umfune uNkulunkulu, akekho ngeza kimi uma ubawe kamdonzi kuqala. NoNkulunkulu wehla kuleyo nkucunkucu owawuyiyo, futhi wakufuna, futhi wakugibha. Lokho bekufanele kudala uthando luphelele. Buka ukuthi wawuyini, futhi buka ukuthi usuyini. Yini eyenza lokho na? Umuntu othize okuthandayo, ungeke yini waba nokukholwa kulokho akwethembisa khona-ke na? Uthando lwangokoqobo lwangempela luyodala ukwethemba ezwini lakhe. Wangibamba ngenkathi ngingelutho, ngiseyilokhu ngingelutho, kodwa ngisesandleni sakhe. Yebo, wangibamba futhi wangithanda ngenkathi ngingathandeki. Wakuthanda ngenkathi ungathandeki, kodwa wakuguqula. Njengoba udadewethu eyikhaladi washo njengaleso sikhathi ebufakazini bakhe, wathi, angisikho lokho engifanele ngibe yikho, futhi angisikho lokho engifuna ukuba yikho. Manje-ke engisikho lokho engivamise ukuba yikho. Wayazi ukuthi wayevele ndawo kukhona okwenzekayo. Futhi ingalo ndlela ungayo, uma uNkulunkulu ngenkathi ngingowezizwe kuye, wangithanda kakhulu waze wakhoba phansi ukuba angithole, wase yangixosha. Lokho kunginika ithembo ukuthi ufuna ukungisebenzisa, unenhloso ekukwenzeni. Ubona kuthize kimi, ubona kuthize kuwe. Wayenesizathu sokukusindisa. Buka abantu angasindisiwe namhlanje, buka izigidi abengazithatha ngaphandle kwakho, kodwa wathatha wena. Amen. Angekho ngathatha indawo yakho. Amen. Wena usemnothweni kaNkulunkulu, angekho ngakwenza. Lolo uthando lwakhe kuwe. Manje-ke uthando lwakho lungefinyelele yini lubuyele kuye ngona? Futhi kukhona indaba yokuthandana. Akule ndaba ukuthi isimo siyini, izimo zalo zibuswa yilolu thando ludala kukholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Nawe uyamthanda uNkulunkulu futhi niyathandana, nanalokho kuletha kukholwa. Kulungile. Manje-ke akukwazi ukungakukhiphi nje impela lokho uNkulunkulu athembisa ukuthi kuyokwenza. Manje ephikisisani, ukukholwa kuphelele kumsulwa, kumsulwa nje njengoba uthando lunjalo. Yebo, manje uma uthanda umuntu othize futhi uthanda umnyeni wakho noma uthanda umkakho, manje asikho isidingo sokuba noma ubani ekutshela ukuthi awukwenzi, ngoba uyakwenza futhi uyazi ukuthi uyakwenza. Manje uma bengingakubuza ungafakazisa kanjani ukuthi uyakwenza na? Ngikufakazisa ngendlela engiphila ngayo kuye. Niyabo, ngingothembekile umfazi oqotho, ngingowethembekile umyeni oqotho. Nalokho kufakazisa kimi ukuthi ngiyamthanda umkami noma ngiyamthanda umyeni wami. Niyabo, impilo yakho iyafakazisa ukuthi uyini, into efanayo ubuKristu obuyenzayo. Niyabo, ukukhala kwakho ninokwethembana kumsulo futhi kuyi into eyiyo ngempela ongeke wayikhombisa omunye umuntu. Nokho unayo nezenzo zakho ziyakufakazisa. Futhi uma unomsuka ukukhola kungenasici njengoba uthando lwakho lunjalo kumoto wakho, khona-ke uyalufakazisa ngendlela oziphatha ngayo. Awusakhonondi, uyazi sekwenziwe, vele uzihambele nje. Kunendaba ukuthi into eyibukeka injani, ukuthi noma ubani omunye uthini, uyazi ukuthi kwenzekeni. Uyazi ukuthi sekuphelile. Njengoba nje impela wazi ukuthi uyamthanda umyeni wakho, njengoba nje impela wazi ukuthi uthanda. Yabo, uthando nokukholwa kufanele kuhambisane ndawonye, kuyizihlobo, bayathandana. Uthando luveza ukukholwa. Umosa sana silinga sifanele simelane nayo ekholweni okuphelele ezwini eliphelele njengoba kwenze uJesu izwi likaNkulunkulu liphelele sifanele sibe nokukholwa okuphelele kulelizwe liphelele futhi simelane noSathane manje sizosheshisa ngokukhulu kusheshe sikakwenza nje ukukholwa kwakhe ezwini lakhe si uyanqoba singanqoba noma yini kokubili ukufa isihogo nethuna siyazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu lokho kukholwa kuphelele ezwini uNkulunkulu eliphelele wanqoba yonke into enqomana nayo ukufa kwakungeke ngisho kume ebukhoneni bakhe ukugula kwakungeke kume ebukhoneni bakhe okugeleza kuvela kuye kwakufana nemifula yamandla obuhle kuphuma njalo njalo amandla obuhle phuma engutsheni yakhe laba bantu belele bathunzini akhe isinyathelo babeka umune wabo engutsheni yakhe futhi waphilizwa ngenkathi lowo wesifazane sekwenzile lokho khona-ke wonke umuntu wafuna ukuthinta ingubo yakhe ngoba bebonile ukuthi kwakukhona amandla obuhle sephuma kuye njalo njalo egeleze ngemifula wayelapho ehamba ehamba ezweni nokukhola kuphelele ngoba wayeyizwi futhi manje uma nihlala kimi ngaye walethe izwi kini namazwi ami ehlala kini khona-ke hambani ngohlobo olufanayo lwendlela amandla obuhle egeleza ivela kini imifula imithombo kaNkulunkulu yesibusisa igeleza nje iphumela kubantu niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na futhi ukukhohlisa ukucabangeli kwenzeka ngempela futhi yakubona uma nje ukucabangela lokho akusizi lutho kodwa uma kukhona ngempela kwenzeka ngempela manje qaphelani niyabo ngalo ngenkathi ema wayesethi uma nidilize lo mzimba leli thebeli ngizowuvuza futhi ngezinsuku ezintathu ngani na wayenelisekile nje ukuthi wayezokwenza lokho ngoba imibhalo yasho ukuthi wayezokwenza umesiya angiyikushiya umphefumulo wakhe hayideze angiyikuvuma ukuba umngcwele wami abone kubola umprofethi eliza kuye izwi wayethe lokho kwakuzokwenzeka futhi wayazi ukuthi wayeyilo muntu futhi ngenkathi uJesu uqobo wathi umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa kulayo noma bayobeka izandla phezu kwabakulayo futhi bayosinda uma nifanele nibe nalelo themba eliphelele elifanayo ukuthi uma izandla sibekwa phezu kwami ngizosinda ngoba washo njalo wathi dilizani nomzimba futhi ngizowuvuza ngoba wayazi ukuthi wayengumesiya angiyikuvuma ukuba ungcwele wami abone kubona wayazi ukuthi wayengongcwele angiyikushiya umphefumulo wakhe ayideze akazange wayazi ukuthi wayezokwenza wayenokuwethemba ukuthi wayelapho ukuba anqobe kokubili ukufa nesihogo wathi lidilizeni uma nifisa ukukwenza futhi ngiyobuye ngilivuze futhi ngezinsuku ezintathu o he nginamandla okudela ukuphila kwami noma nginamandla okuwucosha futhi wayazi ukuthi wayengubani wena ungumkristu unelungelo kunoma yisiphi isibusiso sokuhlengwa ujesu akufelela sona sonke singesako sesivele sikhokhele ufanele nje usikhole hhayi ukusicabangele kodwa usikholwe futhi wazi ukuthi singesako futhi ungaba nazo o lokho ngukukholwa okunqobayo wazi ya wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka ngaphambili wayekwazi ukubikezela ukuthi kwakuzokwenzeka ngoba wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka futhi noma yini ayibikezele iyafezeka manje bhekisisani noma yini ayisho uNkulunkulu wakuhlonipha kushoyo cabangani ngalokho noma yini uJesu ayishoyo uNkulunkulu wayenze yafezeka ngakho wayazi ukuthi amazwi akhe ayengamazwi kaNkulunkulu noma yini uJesu ayishoyo uNkulunkulu wayenze yafezeka ngakho wayazi ukuthi amazwi akhe ayengamazwi kaNkulunkulu manje bhekani lo mbhalo ofanayo ubuye uzongena kithi ngofuthi uma nithi kule ntaba hohe ngivele nje lokho ngakuyeka kuzike kancane nje nyabo ngoba sizoba nomugqa omkhuleko sizolikhiphe ibandla futhi sikhulekele abagulayo labo bafuna ozohamba bukani wayazi ukuthi wamthokozisa uNkulunkulu wayazi ukuthi kwakungekho lutho empilweni yakhe uNkulunkulu wayesevele efakazisile lo kuyindodana yami ethandekayo ngithokozile ngayo kuhlala kuye yizweni Lo indodana yami ehlale ngangithokozile ngayo ukuhlala kuye ngosuku lombhaphathizo wakhe. Ngithokozile ukwenza ukuhlala kwami phakathi lapha. Akusekho kulahla kuye Nhlobo. Manje nxa uNkulunkulu ofanayo eza kuwe futhi ethokozile ukuhlala kuwe, athokoziswa ukuhlonipha izwi lakho ukuthi isinqumo sakho siyini. Sasiyini isinqumo sikaJoshua na? Yimalanga futhi lamalabo. Amen. Impela. Sasiyini isinqumo sikaMose na? Waphakamisela induku yakhe phezu kokumfula kanjalo futhi wawubiza ukuba uvuleke futhi wavuleka. Niyabo noma yini ecelayo futhi uma nithi kule ntaba ngivuleka futhi ningangabazi, niyabo enhliziyweni yenu, kodwa nikholwa ukuthi nikushilo kuzofezeka, ningaba nakhe nikushilo. Lokho kubeka wena kukubuyisela ezwini. Manje lolo kusile utseke, niyabo kubeka wena kukubuyise. Ngiyazi ukuthi kuzoxhumela ngaphezulu phezulu kwakho ngqo, mhlawumbe uyabona ngoba ngeke lagxiliswa kwehange, kodwa kwangempela kukholo kwangoqobo kuyakubamba lokho. Khona manje ngikubonile mngani, nandi leli Bhayibheli libekwe livulekile phambi kwami. Ngikubonile kwenzeka futhi ngiyazi ukuthi kuyiqiniso. Ngiyazi uNkulunkulu esizulwini uyazi ukuthi ngingahle ngingaphili ukuba ngiqede lomlayezo, kodwa ngiyazi ukuthi kwenzeka. Ngikubonile mina uQobo, ngikufakazi walelozi ligcwaliseka ukuthi ngiyazi ukuthi liyiqiniso. Ngikusho futhi ngime labo futhi ngibona umthelelo lesi sitele siphilayo ukuba sibe khona. Khona impela ebukhoneni bamehlo akho, unikile ikhanda lakho futhi umangale, bese ke uqalaza wase umbone leso singe njengakho impela nje ngoba wena usho njalo. Bese ujikela ngapha, bese uthi kuzoba khona esinye lapha ya, bese ubuka futhi nazo manje lele iqiniso.
No vision.
Oh, sifanele sibe kuphi na? Na kukukhole kuphelele. Akusiwe umbono. Ngikhuluma izwi nje. Ngingakaze ngiyibone ngwejeje. Wavele nje washa lombhalo. Okwakuyiko futhi kukhulume futhi ungakungabazi. Kodwa kushoyo kuzoba khona. Futhi ngathatha uNkulunkulu ezindaki futhi kwaba khona kunjalo. Lokho nje kunamandla njenge futhi mnganeni njengomelusi wakho, lokho kusenamandla nje njengoba kunjalo ngenkathi uJoshua emise ilanga, ngoba ilanga laze livele lilabo, ilanga nenyanga nezinkanyezi kwakuhamba futhi wamisa kuhamba. Kodwa lokhu waletha into ethize labo yayingekho lapho wadala. Ngijabula kakhulu kujalala uNkulunkulu angathatha ukuthula umhlabathi kwelinye isuku kungekho lutho futhi abuye ngibize ngiphile futhi lokho kukhole kufanayo emva kokuba sengitshala ethuleni. Oh he, nakho ukholo lwami lubuka phezulu kuwe wena undli laseCalvary. Yisho futhi ungangabazi, kodwa ukholo ukuthi ukushilo uzoba nakho ukushilo. Niyabo ukholo ukuthi kuzokwenzeka. David emahubweni wakhuluma ngayo, nangakho wathatha amandla akhe wasekhonza abanye. Akusikho kuphela ukuthi wakugcina kuyoQobo, kodwa wakhonza abanye ngakho futhi wasindisa abanye, ngisho nasemikhawuleni futhi angeze into efanayo manje. Futhi wethembisa kukholo kufanayo emakholweni ezwini lakhe noJohane, njengoJohane 14:12 washo njalo, uMark 16 kanti nakumakho 10:23 sizale kokufunda nje. Manje ebhekisani, manje ubonakele kithi ngesimo esifanayo enza kubo etestamenteni elidala, nangokufanayo njengoba enza etestamenteni elisha. Futhi ukhombisile ngezelifanayo uKristu ofanayo, futhi ngiyamemezela kini ukuthi uKristu ngumoya ongcwele. Igama elithi Kristu lichaza ukuthi ocotshiwe, umuntu nje ocotshiwe, lowo nguKristu ocotshiwe. Bangakwaziyo ukuthi lokho kuqinisile na? Lokho uku-interpret ocotshiwe kuyoba khona indoda eyokugcotshwa. Ucotshwe ngani na? IBhayibheli lasho ezenzweni zesibili ukuthi uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu ecotshwe ngomoya ongcwele. Wayehamba-hamba ngakho futhi wenze imisebenzi emikhulu nezinto, yabo ukuthi uNkulunkulu wabonakalisa wafakazisa ukuthi wayekule ndoda.
And now we become
futhi manje siba ngabagcotshiwe ngalowo moya ofanayo omesiya abagcotshiwe omesiya bosuku lokugcina ukuba bakhanye ukuvuka kukajesu kristu ukukhombisa ukuthi akafile kodwa usesimweni sikamoya ongcwele ukubantu bakhe ehamba phakathi komlobokazi wakhe nendaba yothando kuye ethululela kuye uqobo lwakhe babamunye benzele isino sakusihla semshado nezibonakaliso ezifanayo ezathenjiswa ngunkulunkulu ofanayo ezwini elifanayo wenza ukubonakalisa kwakho kufanayo akukho kusasisilele ukuba sikwenze kodwa ukuba silikholwe futhi sikukholwe kuyinto nalokho kudala ukukholwa kuphelele cabangani nje ukuthi sindikindiki kanjani cabangani nje ngalokho umzuzu nje manje ake sibone manje wenze zonke izinto kahle na ngabe uke wasitshela noma yini ngaphandle nje kwalokho kwenzeka ngayo impela indlela akusho ngayo na akenzanga yini futhi insika yomlilo kulo ibingekho yini phakathi kwethu futhi yenze khona impela nje njengoba ethembisa ukwenza na asiyibonanga na isayenze wayithi ebulanga yini emva kokuba sekubikezele ukuthi kwakuzokwenzekani iyakhona labo futhi baba nayo ngisho nasemaphepheni namaphephabhuku akuthwala buya nayo ngqo futhi ayikhombisa ngenkathi nitshelwa yona izinyanga ngaphambi kokuba kwenzeke na akenzanga yini ngayo impela nje indlela yenza ngayo ithestamenteni elidala netestamente elisha na futhi iyiyo leyo impela nje efanayo umoya ongcwele ofanayo uyafika futhi wehlulele okufihlakeleyo nezwi likankulunkulu eliphilile nelibukhali kunenkebe sikanhlangothi zombili lahlulele imicabango nezi zidlo zenhliziyo akunjalo lokho na lowo akusiyo unkulunkulu ofanayo na manje lowo ofanayo akusiso isihambe sithezi ukungena kwenye indawo ulaba yenza lokhu kudala ukukhola kuphelele ngiyamuzwa ngiyazi lapha manje ngiyazi ukuthi umoya wakho ulapha ngiyazi ukuthi wazi izinto zonke amen futhi ngiyazi ukuthi ukwenza into ethize kade enza into ethize ukudala lokhu kuphelela kokukhola kubantu ngalo sizohamba singene phakatheni njengoba kunjalo ngezinsuku zikanowa nemiphefumulo esishiyagalombili eyayisindiswayo na ngabe sizoba njengoloti nabathathu bephuma esodoma na ngabe sizoza njengasezinsukwini zikajohane umbhabhathizi namakholwa esithupha na asikhole ngokuba imisebenzi yakho iphelele ibonakalise nsuku zonke nangokuphelele phambi kwethu ekhombisa ukuthi uyizwi amaHebheru sahluko sesine kuyasho izwi likankulunkulu libukhali kunezinkemba zonke ezisika inhlangothi zombili ngisho lahlulele imicabango nezizindlo zenhliziyo cabangani ngalokho izwi likankulunkulu lilokho lahlulela izizindlo zenhliziyo ngokuba izwi likankulunkulu liphilile linamandla kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili lihlaba kuze kwahlukanisa umphefumulo nomoya namalungu nomkantsha lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo izwi lenziwa nyama haleluya izwi lisebenza enyameni yomuntu ngezibonakaliso zakomzimba ngezibonakaliso eziphathekayo ngezibonakaliso zangokombhalo ngokuphelele ukuletha kini ukukhola ukuphelele kohlitho oluphelele singelibuke ngani na akusiye inkinga udeven ubeke yonke into ezweni phambi kwenu uzama ukugcina anenze anivimbele kunikholweni uyoletha emhlanganweni futhi azame ukuphonza yonke into angayenza phambi kwenu ayithintithi isuke kini ibhayibheli lithi vuka uzithintithe zincinze umoya wakho lapha uyanazi nilento eyodwa nifanele niyenze futhi lokho kukukhona kwembukela uyazi niyakukhola lokho na uyazi ukuthi yini kini uyanazi ukuthi niyini uyazi ukuthi yini isifiso senu uyazi ukuthi nidingani Jim, uyakhola ukuthi uyazi ngaleyo ngane na wathi nje imfimvo yayo ngaphambi kokuba uhambe iyikhulu nanhlanu. Uyakhola ukuthi uzoyiphilisa na? Uza kuyo namhlanje igula izosuka kuyo. Isanda kubheka laba nje futhi ngababona ngaphambi kokuba basuke ekhaya ukuthi benzeni. Manje lelo iqiniso. Nkosikazi Likely, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokunika kunqoba phezu kwaleso sifo sikashukela na? Kukhona isifazane ohlezi eduze kwakho angikwazi kodwa umoya ophezu kwakhe. Akhalazeke ngakho ngencane kunomntwana ozodingeka ukuba abe nokuhlinza kweso noma ukuthize kwase-Chicago. Liphilile linamandla kakhulu kulenkebe sikanhlangothi zombili liyedlulele kwini na yizwi liyakukholela kona mpela kweni nenekazi lihlezi khona ohlwini olulandelayo lapho ubesanda kuba nokuhlinza kwezo nje akwenzekanga kahle kakhulu kodwa uyalikhola lizozolunga uyalikhola na kulungile lona elicabanga lokhu esikazi Pick n Paul akusiko kwakho kungokwale ndodana engumzukulu ehlezi lapha ukhuleka mayelana nayo kodwa uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa na? Uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngayo? Odokotela bazi qha kunjalo amaphapha avuvukalayo kunjalo inesimo segazi kuyikho sebethe kudideka mayelana nokuthi bazoyidedela iye esikoleni noma qha. Liphilile linamandla kakhulu kunenkemba isika nhlangothi zombili. Ngibona esifazane elahlekelwe ukudla kwakhe undawo ndawo ake ngithole ubuso bakhe ndawo ndawo. Yebo hleze emuva lapho igama lakhe ngunkosikazi Lewy Elan ukholwa ngenhliziyo yakhe yonke leyo nkathazo yesisu izokuyeka. Amen. Nandi nenekazi lihlezi khona ngale kwakhe lingibuka khona manje lihlezi ekugcineni lifake izibuko liphethwe isifo sabathamba sisesandleni sakho sokunxele besikhona sekho manje. Yebo uma ukholwa kuthiwani mayelana naleyo ngane encane khona emuva labo na ivela e-Ohio inomdlavuza esweni uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa na? Uzokwenza. Uyakukholwa Ashland e-Ohio uyakholwa manje ukuthi uNkulunkulu uzoyisindisa? Uzokwenza. Lini na linamandla kakhulu liphilile kunanoma yini. Naku kuhlezi nenekazi lapho kukhona kulishayini linenkathazo ehlombe lalo kunjalo kunjalo na likulungile ikhona futhi izosuku. Yabo yizwi likaNkulunkulu ehlulela imicabango nezizinhlo zenhliziyo. Manje akukho makhadi kukhulekela kulendlu akukho muntu ozokhuleka okhipha noma yimaba amakhadi okukhulekela asiwasebenzisi lapha ngaphandle uma nje kungokokugcina kuhlelekile. Nifune kukhulekela na? Bangaku ofune kukhulekela ngenkathi izwi lisabonakalisa enyameni na? Makuthi loluhlu lapha lusukume bese lehlela ngapha phansi ngoku lesi sikhala sezihlalo lapho kuqala khona phakathi lapha nini nifuna ukukhulekelwa. Manje ke emva kwalokho ngifune lesi sikhala sezihlalo lapho ukuba beze behlele emva kwabo bese kuthi ke emva kokuba sebeqedile akuthi lesi sikhala sezihlalo esingapha size. Iphilile linamandla kakhulu inkembe sikanhlangothi zombili bingakwenza lakho na? Qhabo mnumzane kodwa yizwi likaNkulunkulu lingakwenza ngani na? Liyizwi likaNkulunkulu manje niyakukhola na? Ngiyankulu uphi lo dede wethu osezansi eTennessee udede wethu Green noma Downing na? Inyanga enkulu manje eseduze angisazi ngakukhoda lokho efortweni ngalobo busuku ngenkathi leyo ntombazane encane engumamishi noma adankari yayihlezi lapho idlala lelo inyanga enkulu manje lapha izokuthi lo mfana omncane ophiliswa yagxuma yaya phezulu umoya ongcwele wehlela kuyo izwi nelo zayo ezinhle zehlela ezansi zanquma emahlombayo nophiyano aluzange lulahlekelwe yindlela. Inyanga enkulu manje seduze uJesu nozwele amandla angaphezu kwemvelo ihambisa lezo zinkinobho zophiyano nodlale. Inyanga enkulu manje seduze buka manje uyakhola na? Ubufalele na? Uyabo manje khumbula uma wedlula manje uma ungakukholwa ungezi uhlale phansi uthi angizi ukukwenza angizi ukukhubeka kulokhu ngiyeza ngikukholwe. Ngenkathi iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda. Kunjalo impela. Manje lokho kuphansi kwezimo uma nilikholwa. Manje ngiyakukholwa lokho. UNkulunkulu sekufakazisile kini. Ngiyalikholwa, niyabo? Ubonakalisa izwi lakhe, ukukhombisa ukuthi yizwi lakhe, ukugcwaliseka kombhalo, ukufakazisa ukuthi kuyikho. Manje kukholweni uma nedlula, nizokwenza na? Bese kuthi-ke uma ngibeka izandla phezu kwenu, yilokho impela iBhayibheli lakushoyo. Unama futhi ugcoba lapha futhi nebulina athole lawo bese uza ngakuleli lingicala azigcwalisa umbhalo nje yana ngakuleli icala lapha bese ugcoba wonke umuntu lapho bedlula futhi sizobakhulekela manje ukuze ngizoqiniseka ukuthi ngizothola umkhuleko kukhola kwenu nonke asibe nawo wonke umuntu nibeke izandla zenu phezu kobunye lowo ongangamakholwa iluleka nje bese niphakamisa izandla zenu phezu komunye nomunye lapho sizothola khona into ethize emizuzwini embalwa ngizobona nje ukuthi ibandla lami seliqhubeke kangakanani kulokho sikholelwa kukho ngibone nje ukuthi abantu sebeqhubeke kangakanani ukuthi bakulungele kanjani ukuthatha inkemba futhi bahambe baphumele emgqeni ongaphambili bathi ngikuphonsela inselelo sathane uyabo ngikuphonsela inselelo ungeke uzaphinde ungenze ngingakholwa zenziwelani lezi zinto na ukuze abantu bezokholwa yizwi lapho okukhombisa khona ukuthi nginishumayeza iqiniso izwi lenziwe inyama kini lenziwe izwi lenziwe ukuphila kini lenziwe ukuphila kimi niyabo inyanga enkulu kulungile asikhothise amakhanda ethu manje Kozi Jesu inyanga enkulu manje seduze uyinyanga sengilishumayelile izwi lakho nezilako selimemezele ukuthi wena ukhona ukuthi nguwele izolo namuhla laphakade ukuthi ungeke wahluleka awukazi wahluleke kithi Nkosi namanje makuthi yilowo ngamunye walabo beke izandla zabo phezu komunye nomunye kwangathi izibusiso zikaNkulunkulu zingaphumula phezu kwabo futhi njengoba siza bangamakholwa futhi njengoba sibagcwele oba ngamafutha omelusi nami futhi sibedlulisela ngalomuqa kwangathi ngamunye ngadlula lapho enokukholwa ukuba kukholwe ukwazi ukuthi yena impela uNkulunkulu wasezulwini uma ekhona bangathi ngamunye bangazithintitha bangakwela kuphela ngalesi sikhathi esisodwa Nkosi na nje bavumele makuzike phansi Nkosi kanye vula amehlabo Nkosi ukuze bakwazi ukubona ukuthi kwenzekani futhi bangabe izimpuputhe bebhadazela kodwa ukuba babone ubuqiniso bobukhona bukajesu kristu avukileyo sibe khona Nkosi ngegama likajesu amen ngiyaliyala ngegama likajesu kristu ukuba ningezi kulo muga ngaphandle uma nizwa ukuthi ninakho lokho kukholwa kuphelele ngoba kuphela lithathe isikhathi sabo isikhathi somunye umuntu ningakwenzi futhi nge inqobo nje uma ngishumayelile kini ikhona yini into eyiyona sengake ngayisho kini ngaphandle kwaleyo yenzeka na impela Inkosi yakwenza lokho ayikwenzelanga mina ngiyakhona yakwenzela nina ukuze likhole ukuthi enginitshela khona kuyiqiniso manje kukholweni kuzolunga futhi nizosinda uma nedlula lapha niphonse kungakhola kwenu khona kule iphakethe lokomoya phansi lapha ngeke likubone kodwa kulabo uma lawo mafutha enithinta niphonse kungakhola kwenu khona labo niwubeke phansi lokho bese nisuka nihambe ninokukhola ukuphelele ukuthi senisindile nizokwenza na Inkosi nibusise ke kulungile ngizocela omunye umuntu ongahola amaculo nje uphi lo mshumayeli omkhulu mfowethu o ubani igama lakhe na caps umfowethu caps ngabe usemqeni na yini leyona woza lapha umfowethu caps futhi ume lapho bese uyacula ibandla sisakhuleka sonke inyanga enkulu manje seduze besalicula ngamunye icula manje ngenhliziyo yakho ungaculi nje ukuthi ngizocula inyanga enkulu manje seduze ujesu nozwelo uyakhuluma izinhliziyo eziyethile ukuba zenama ujesu Jesu nozwelo. Ho 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 hey. wonke umhlathi wakho umi manzonzi esaba yizwi yebo iminyaka enkulu manje seduze ujesu enozwelo uyafakazisa ukuthi ulapha ngiyamkholwa amen kulungile akuthi labo abanokukholwa beze ngaphambili ngegama likajesu kristu ngibeka izandla zami phezu kwakhe ukuba aphiliswe
Jesus, thank you, my sister.
Yilabo kuphela na manje asikhothemise ikhanda lethu manje. Enyange ngol manje isetuzi o Jesu onozelo ukhuluma inhliziyo yethu leyo ukuze yena amen. iziphimbo lika Jesu. Nothele mnan kunawo onke dulela maserafi. Kameli mnan kunawo onke limi labantu. Ihu lo chokoze limnandi kunawo onke asakaculwa. Jesu, Jesu, buzi siweyo.
Know ye what I have done to you?
Yakwazi yini engikwenzile kini na. Ngingibize ngobelusi wenu futhi nisho kahle ngokuba kanjalo nginguye. Uma mina umelusi wenu ngikhonjwe kuJesu Kristu ukuthi ngenze umsebenzi wakhe khona kekho lwani izwi lami.
By acting this act of faith by laying hands upon you, I have condemned the disease.
Ngokwenza lokhu kwenza ukukholwa ngokubeka izandla phezu kwenu ngisilahlile isifo nezinhlupheko kulihluphayo. Kugelweni lokho kanjalo nizoba nesicelo senu kungakhathaleki ukuthi siyini ngokuba konke kungenzeka kwabakholwayo. Futhi incane ikhuleka ngikhole ukuthi niyakwemukela niwucelile futhi ngikhole ngokweqiniso ukuthi ngiyakwemukela futhi enhlizweni yami ngikwemukela konke ukuphilisa kwenu ngiyakwemukela ukuthi sekwenziwe ngiyakukholwa ngikukholwa ngakho konke ukukimi futhi nezandla zami ziphezu kwalamaduke bekwe lapha kade ngikubhekisise ngokusondela ngikholwa ukuthi azoveza khona impela nje abantu abakucelile ngingiyakukholwa lokhu kuzongena kulowo mdonso wesithathu ngingiyakukholwa manje ngifuna ukulibuza umbuzo oqotho nina nedlule emgqeni omkhuleko ningakholwa ngempela futhi nizwe manje ukuthi kukhona into ethize yenzeke kinisela kunibe nezandla zibekwe phezu kwenu na phakamisani isandla senu nakho ilokhu ebesikulindele manje lokhu kusikho lokhu sekuqala nje ukuqhakaza zimbali manje niyabo nje sekuqale nje ngikwenze ngenhloso lokhu ngikwenze ngenhloso lokhu ngisebenze into ethize niyabo ithathala mandla okukholwa futhi yabuyela ngqo ekubeni aqale futhi angene niyabo ukuthi ukuphakamise kukhola ebangeni lapho elingakaze nikuqaphele ngaleyo ndlela ngaphambilini hayi ukukhola kodwa ukukhola okuphelele bagele ezulu phakathi lapha beze nibhekisisa uNkulunkulu ophelele nenhliziyo ephelele egcine isithembiso siphelele ngezi lakhe liphelele elibukhali kunenkebe siyehla ngolizombili nilehlulela imicabango yenhliziyo ini sister manje kupheleleni ngoba abantu uzofanele eze kulokhu ukuze kube nohlwitho yiloko kulubambe kwalukhelisa khona manje lulindele lelo bandla kuba lize lingene kulokhu ukholo okuhlwithiwe kuphelele ngifuna khona. Kuchaza kuningi-ningi ukuphuca kwami phansi kuchaza kuningi-ningi kwenu kodwa sindawonge sizokwenza ngomusa kaNkulunkulu amen. Inyange enkulu manje iseduze onozwelo kozi Jesu buzisa mfowethu othandekayo kwangathi umoya ongcwele wakho ungamenza lo melusi aphile njalo njalo futhi umgcine ephilile futhi eqinile enkonzweni ombizele kuyo ngegama likaJesu. Ngikubiza ngokuthi kungokwami Nkosi, ngiyamthanda. Sikubiza ngokuthi kungokwethu, siyazi ukuthi kuqinisile, siyakukholwa manje. Yube lokuthokoza elimnandi kunawo onke asakaculwa. O Jesu, Jesu, buzi siweyo. Animtjani na cabangani nje khona lapha manje sekuvele kuqaleka umsebenzi emzimbeni wakho ukuphilisa kwakho ngenxa yokuthi wethembisa ukuthi kuyakwenzeka. Futhi manje niyabo nikubambile bengikusho kulobu busuku na ninayo impica abadala yakho na niyabo uma nithi kulentaba niyabo ningangabazi kodwa nikukhole lokho elikushilo. manje kuphethiseni ngaphansi kwesikhathi esimizuzu emihlanu zonke izandla ziphakamile ukuthi umsebenzi ubuse uqalile kubo khona manje. Ohe, nango ilokho-ke kwini na ubukhona benyanga enkulu. O, siphakamise izandla zethu kuNkulunkulu sibuye silicule futhi enyanga enkulu manje seduze uJesu onozwelo ukhuluma inhliziyo yethu le ukuze yena me uYesu iphimbo likaJesu notelimnandi kunawonke eculweni lamaserafimu kameli mnandi kunawonke olimini lwabantu yehova lokuthokoza elimnandi kunawonke asakaculwa uJesu uJesu obusisiweyo.
Let's just stand still a minute. Let's just worship him in our heart.
Ake sime sithule nje umzuzu asimkhonze nje enhlizweni yethu ucabangeni uNkulunkulu ulapha. Ulapha ubani na ubani ozikhombe yena njengoyizi na uqeleni wayekhona ulizi ulizi wayekuNkulunkulu ulizi wayenguNkulunkulu nolizi waba yinyama wakha phakathi kwethu onguyele izilo namuhla laphakade.
The word is sharper than a two-edged sword.
Izini kukhali kunenkemba esika enhlangothi zombili lehlulela ngisho imicabango nezinzindlo enikuzele lapho ukuthi iyini inhloso yenu yokuba lapho ukuthi ningobani nikhombe uJesu ukuthi ungumesiya futhi namhlanje limkhombe ngumesiya ofanayo izolo namuhla laphakade. Inyanga enkulu lapha eyathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bawusinda futhi uma nithi kule nto yabanqukuleka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa ningakholwa. Uma engadala ezingwejeje engenandlela nhlobo noma lutho lapho ukukholwa ngokukholwa kwami uqobo kuhambayo futhi kwenza lokho ukukholwa kwami kulokho angiphonsela inselelo ukuba ngikucele wangiphonsela inselelo ukuba ngikucele futhi ngayemukele inselelo yakhe ekuthobeleni izwi lakhe ngayicela futhi yabonakala. uNkulunkulu ezulwini uyazi lokho kuyiqinisile angebaphilise futhi nabagulayo na kume ngangiphakamisa nokukholwa ngalendlela ngisho nokwabantu ngisho noma bengenakukhwela kulelo banga uma bengenakukwenza angasebenzisa kukhola kwami angangiphakamisele kuleyo ndawo futhi ngikhwelela nina ngikholelwa nina ngikhulumela nina ngingumfowenu ngimi njengomfowenu umkhulumeli ngizama ngamandla monke ukunibamba phambi kukaNkulunkulu futhi ngimi lapha phambi kwazo ngigqoke isihlalo sobukhosi simhlophe manje futhi ngibekelela leyo ngikhomba ngomune wami kulowo mhlatshelo negazi lapho futhi ngikhuluma ngegama lakho ukuthi kuyenziwa kuzofanele kwenzeke futhi kuzofanele kwenzeke niyazi ukuthi kwenzekile ngiyazi ukuthi kwenzekile kanjalo niyazi ukuthi kwenzekile futhi kunjalo kunjalo. Amen. Yehova lokuthokoza selake laculwa uJesu Jesu obusisiweyo noteli mnandi kunawonke eculweni lamaserafimu kameli mnandi kunawonke olimini lwabantu yehova lokuthokoza elimnandi kunawonke asakaculwa Jesu Jesu busisiweyo. The devil bayasithobela ngegama lakho gama elimnandi kunawonke olimini lwabantu odevele elivuza abafileyo eliphilisa abagulayo elihlambulula onokuthoko elikhipha amadimoni elenza amakrizu alike ligigama phansi kwezulu ngiphila kulo ngabhabhathizwa kulo ngiyalikholwa ngikhonza kulo wo mangibe ingxenye yalo mangikhulule umina bese ngikuthola nkosi kuwe lelo gama elithiwa nguJesu Kristu uMesiya ecotshiwe ukuze ngicindizele indlela yami ngendlulo dakeni lokungakholwa ukuba ngibonise ubuhle bukaJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade uNkulunkulu mbusise manje uma senibuya lapha ngesondezayo ninikeze ubufakazi ukuthi niphiliswe kanjani ukuthi kwenzekeni kuleli viki betisane futhi nibone ukuthi kwenzekani sekuphelile wazanje nina ungitshele ukuba ngikushe futhi ngakushe ilokho ke sekuphelile ngiyakukholwa manje umele uthi umfowethu Neville umzuzwane nje
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Blessed be the name of God. Let's just raise our hands and worship him a minute.
Ayibonke kabe lenkosi asiphakamise isandla sethu futhi simkhonze umzuzu siyakubonga nkosi siyakubonga nkosi siyakubonga baba siyabonga baba njengekhola niqaphelile ibanga ukuthi kukangakanani komlayezo okhulunyiwe nangesiqo okhulunywe ngazo futhi bhekisisani incazo ibuyela kokufanayo na Lokho-ke bhekisisani ukuthi bekuyini uhambisana ncamashini omlayezo futhi kuqinisa ukuthi into ebiyiqiniso ukuthi ubese vele kwenzile lethembisa ukuthi uyokwenza bhekisisani indlela lokho okuvela ngayo futhi bhekisisani indlela lokho okuhumusha ngayo bhekisisani ukuthi ukhulume isikhathi esingakanani futhi nibhekisise ukuthi mangaka amazi awashilo niyabo khola impela nje inkosi nibusise ngize ngilibole futhi amen.